vya kufanya enzi lisije zama. Inawezekana tukasikilizana, tunavyobishana na kupotezeana. Naogopa kama mimi nawe tutashindwana. Si utani pepi ini dunia siwi salama. Tachanganyikiwa na kosa furaha. Ukinichunia napata kichaku. Usipongea na roho inafuba. Kukupenda na kupenda sana. Oh you you. Amina we ni sare sare. Baby you you. Hakuna shida tuambizane. Oh you you. Tofauti tusimalize. Baby you you.
Kwako kingoni, nikitoka siponi. Iza machoni, pengine sioni. Wendo wandotoni, kukupenda sikomi. Ujanja mfukoni, bila we akili haisomi. Nitapata wapi mwingine wakuniwezea? Kukwacha sizani, mana we nimekuzoea. Si utani baby, ukininunia siwe sawama. Nachanganyikiwa na kosa furaha. Ukinichunia napata kichaa. Usipoongea roho inafuba.
Kukupenda na kupenda sana. Oh you you.
Oh you you.
Amina we ni sare sare. Baby you. Hakuna shida tuambizane. Oh you you. Tofauti tusimalize. Baby you.